Shay Boy.
Zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Maabate ni ongeze, wewe ni wangu my number one. Baby, believe in your love. Waongo wasikueleze, watafanya tufalakane, shady ardhi na mbingu. Ni wewe tu, we peke, uliyeteka hisia zangu. Ni wewe tu, oh my love. Kama wali naziongeza tui, tuwashinde maadui. Penzi letu lichanue sana. Naomba penzi letu liwe na utulivu, tuwashinde maadui. Kesho twende tukamone mama. Weni wangu tujigambe.
La la la,
I love you,
la, la,
I love you. Vimba utambe.
La la la,
baby. Weni wangu tujigambe.
La la la,
baby love you,
la, la,
baby love you. Vimba utambe.
La,
tushamaliza wote pamoja milima mabonde. Penzi limevuka kona tali zaidi ya sekenke. Japo mfukoni hali ni mbaya kufanya nikonde. Kwenye msafara wa mamba kuniona mikenge. Na baibui lako mama, umekalisha wavavi mini. Acha nikupe sifa darling, we ni chaguo la mimi. Na muomba subahana, atujalie imani, atuepushe na shali. Maisha yote uwe na mi. Ni wewe tu, we peke, uliyeteka hisia zangu. Ni wewe tu, oh my love. Kama wali naziongeza tui, tuwashinde maadui. Penzi letu lichanue sana. Naomba penzi letu liwe na utulivu, tuwashinde maadui. Kesho twende tukamone mama. Weni wangu tujigambe.
La la la,
I love you,
la la la.
Vimba utambe.
La la la,
baby. Weni wangu tujigambe.
La,
utambe.
La la la, la la la.
Tururu tu tu, baby we jigambe, jigambe. Tururu tu tu, baby we jigambe, and we jigambe. Baby we jigambe.
Moja Records.